Marafiki bandia wadanganya asi tumejua na tangu jadi we. Tumejua na tangu kitambo. Jomti ani ananisoma matimini kama GHC. Ajue kama kuna gari, kuna hao, kuna chapa. GHC. Otherwise me na wewe I'll make a job, me I don't see. Kwa sababu ya bass I got a long story to tell. I'm an analog child. It's a bit injured in the extra time. Mini wakitambo sana mami. 90s side A and side B. Kama cassette. Speakers in a stukuma kama Axel. Side A taratibu Maxwell. Na side B vua shati na vaa. Madenganga ni mechiziki jote si. Crazy kao torongongo danger. Waze hukumbuka KPLC. Mami mini mtiani old school. Way KCSE, I can hear you're way too crazy.
I can see.
Bass.